Bora went on Ganese, Panjava can go back to your Tarita, Tibala once on Gabatan Sato, Sopra Sataka, Rokusalo Kunji, what I so could never wake up. But I never seen Funny way younger. Oya tayina chamani. Okay, akali bakendo kumukonda ko kalabira. Kono weka blood tokalinda te kusaba taka. Sambe kunta furumo otandiko kukazana. Kusaba je mufia olwaba bakuna fuya. Oboli na mdogo chapati ngano tandiko jikanda. Oboli wa boda boda pitandi ko jisamba. Omusindi siwe chigali tomba mmanyi kusaba tokowa. Togwa mu manya kutonda jalya kulengera. Oya tayina chamanyi, Radio Wakabi. Abantu wensi basobera simanyi kiki kyebagala ogera balasa nawo bakulemesa okulya wabakatebe nga kakunyiga enseko zibata kyotandika okupanga nawo ng'emitima gibabika bafuna obudde okulingiriza biki byokola bamala ebiseera okumanya se bula byekola bantu wensi balaba edduka olaba bagamba nga pobulan tali kikuba nawe munywanya leero nkibanya osobola lotana rikodi kyekimu zebula mbatade tusinkanate mu ggulu